Hey, what you know? See when I go out, I'm talking good love, Father God, you know. Plus, hey, yo, Vicky, let it go.
Pena, my skin in a touchy Rihanna. Pena, pena, do man a mina. Deka, niko miko noni mwake. Kila kitu kiko beta. Wanguana, pena, my skin in a touchy Rihanna. Pena, pena, do man a mina. Deka, niko miko noni mwake. Kila kitu kiko beta. Imi nisi ananyeta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha, Iblisi ananyeta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha.
Sando mana mina deka deka deka. Mungu wangu anapenda deka penda deka. Anani penda na deka. Mungu wangu anapenda penda penda. Na sando mana mina deka deka deka. Mungu wangu anapenda deka penda deka. Anani penda na deka.
Mwita na come through. Na mana na msifu. Maombi ya na chipu.
Beta. Kuna wenye dhambi wengine takatifu. Wengine chanda chanda, wengine waminifu. Mfuwe ikinyesha inawanyeshea wote.
Kuna wenye dhambi, wengine takatifu. Chua likiwa kali na wawakia wote. Wengine chanda chanda, wengine waminifu. Mfuwe ikinyesha inawanyeshea wote.
Penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, duma na mina. Deka, liko mikono ni mwake. Kila kitu kiko beta. Wanguana, penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, tuma na mina. Deka, niko mikono ni mwake. Kila kitu kiko beta.
Hey,
Mungu wangu wana. Penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, tuma na mina. Deka, niko mikono ni mwake. Kila kitu kiko beta. Mungu wangu wana. Penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, no mana mina. Deka, niko mikono ni mwake. Kila kitu kiko beta.